wa mitambo producer Shenlicks. Introducing Swale. Swale. Zana mimi kuputi na pokuenda chochote na chofanya nimekuwa muda mrefu nimeteseka sana kutoka enzi zile za maskrepa wakati baru nilikuwa kirifi enzi zile za maskrepa milima na mabonde nimepanda nikashuka kurudi nyuma kamwe sirudi tena tena na tena na tete tena angaza na mi angaza na mi angaza na mimi we jalale angaza na mi angaza na mi angaza na mi si mama na mimi mwikudu oh mwikudu 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 angaza angaza na mimi kuputi na pokuenda chochote na chofanya usinirije nirirarire papa mimi wakwe kimwana ya dunia yana kereketa kereketa ya dunia yana liza 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 mulungu wange huriranga na moyo wange mulungu wange huriranga na mtima wange ni bebe ni bebe ni pembeleza mimi ni bebe ni bebe ni pembeleza mimi ni bebe papa mimi na we na we na mimi mwikudu 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 angaza angaza na mimi kuputi na pokuenda chochote na chofanya si mama na mimi mwikudu oh mwikudu 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 angaza angaza na mimi kuputi na pokuenda chochote na chofanya.